Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waale moɗo eɗen goni e beete aljumaare sappo e joyi lewru mars hitande 2019 yamde jeenayi yottake ɓundukooli e debere Ousmane Ñalle ɓurɗo kabaru giɗo nuujiire to ɓoggi jannde to on kumpitete wiide hannde wonno ñalawma njoyɓo e murtere golle nde jannginooɓe ngonndi waɗde jooni nde ko ngol maɓɓe murtere ngol anataba ley leydi meɗen ndi fuu e maalngal muɗum ɗo bamako ɗo kañe e kati maatiereeji ngaɗi keeñe waji mbinde tiɗal ngonɗo ley jannde l'école o heɓene jogola ko yaawi Franci ambassadeur muɗum kiɗoɗo Mali ɗo feli ɗum Nicolas Normand hayfi leydi muɗum ndi laataade sababu tiiɗalla leydi Mali ndi ley ko hollitii ley dewtere nde o ittii jooni e ɓeydirto faamu ley kabaruuji ɗi kabaru fina tawa min kalta haala muɗum beeta ko o yo takamba ɗi gaaci piyeteenooɗi ley yambereeji gaawo fiyooɓe takamba kolliti wiide celi noddeede duuɓi cagitiiɗi ɗi ley yambereeji dewle e kurtunkuuji to gaawo to yo ɗi woni sembe kabaruuji beeta ko bisimilla moɗon heɗa sijo tamani kabaru fa han murtere golle syndicat ngaji jannginoɓe senñineɓe sappo e joyi lewru octobre murtere maɓɓe nde ana wondi e wadde ley leydi meɗen ndi fuu e maalngal muɗum dental baale société civile baale saaraɓe sukaaɓe l'école kañe e walde ayam ana gondi e wadde imadaraji fa kollita metti muɓɓen e tiɗal gonɗo ley jannde l'école o dow beembe annde ɗe nen eɓe kaɓɓiti faaɓe nen fa tiɗal o heɓene jogala ko yaawi Oumar Waygallo
beete keñe rewɓele kati ɓe njalti ɓe rewɓele temeɗe ɓe mbi ɓe kaaja tiɗallaji l'école ko ɗi heɓene jogala ilale sappo e goho lewru mars ƴaɓɓe noon dow musengaɓe puɗɗi murtere muɗum balɗe sappo e joyi ɗum laadi sababu so cuuɗi école ɗi udda ley leydi ndi fuu e maalngal muɗum mottiɓe kollitiɗo won suudu école ndu wala e jeeyal laamu hollitti ndu wiide fuɗɗi congé pak jaati ɗo bamako ɗo saaraɓe sukaɓɓe kañum e pelle société civile ana gondi e wadde dow hen immadaraji fa ƴewto yalla hono ɗiɗo tiɗalaji kani heɓnirede jogala keñen won gonnoɓe nokku noddirteɗo bourse du travail kolliti toon metti muɗum en beete keñen fedde nde ɓe noddata IMD heyɗintini murtere muɗum nde kasen fa paabo jannginoɓe wonɓe ley leydi ndi sukaɓe gonɓe ley cuuɗi école ɗi ngala e jeeyal laamu ɗi du ɓe jaltini ɗum en
to kaayi to du saaraɓe sukaɓe l'école ngaɗi jonde damgal gouvernora fa darta tiɗal gonɗo ley jannde l'école o heɓene jogala ko yaawi warɓe joɗade nokku oɗon ɓe nenno kolliti metti muɓɓe e wi maɓɓe gouvernement o woni huncanayi ɗum hoore nde murtere golle jannginoɓe waɗi caggal murtereji kewɗi ngaɗaɗi ƴaɓɓiɗi eɗi gondi e laƴƴinde l'école Mali lebbi tati joni murtereji ana jokkini ley jannde l'école nen ley o wakkati murtereji hono sukaɓe l'école ɓe hono sukaɓe l'école ɓe gorri heɗumɓe gatta ɓe jaa ley bembe dewde ɓe timana fijereji ɓe kinoto ani jaab muɗum ko mumin sendebo tewde dow faccitago Oumar Waygallo e mumin sendebo
arande ni saaraɓe sukaɓe kañi en pamminta ɗumen kikiɗe fur joni wona noon ɗum wori ko heewi ɓeɗo sukaɓe fuu jananan ƴeewa e téléngaji na woɓɓe an toon du keddiki fijo mere mere
jamma ko ko hunnde dusata saabu min janggal fe hande hande min jaata école janggo ɗum noono ko noon ndenno janggo min ñallan ƴewde télé e dessin animé min kay komi yiɗi yo ƴewde dessin animé gila am yo mutere nde timma gila
jogiɓe duuɓɓe kay ana andi haajeji muɗum en ana gondi e ɓeydude ande muɗum du ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno heɓana ɗiɗo tiɗallaji jogala keɗemo kanko noddirteɗo hawa Ibrahim Tera yomo gaɗo bac classe noddirteɗo TSCO
mi hinnoto jande am faso école wala saabu e ley classe daɗodiral gommi e muɗum wona fe hunde yafude taade fi jaasi naati e jande amen ko darɗam mi keddiɓeɓe ɓe foof ɓe gaɗani enne danko dawro yala mutire nde no timma
janggoɓe jande dow dowre ɓe ana pecci woɓɓe ni uttan livre ngaji jeddana ɓeyde ande muɗum woɓɓe du jahan ley ngaji na keddikan leli ɓolum
wakkati joni o fay hunde mi watta nde galleni en tan ɗumno jooɗi sato mo timato dewte sato mo ƴewantele gila min keeɓa hakkal woni ko saaraɓe amen naɓɓimi fa wakkati joni o fay hunde min gatta sato min kay min hinno jande jateji lollirɗi mathématique yalla miɗe ɓeytoro faam
saaraɓe sukaɓe kollitiɗe fe so murtere waɗi sukaɓe kana yeggitinde kayeŋaji muɗum en honno wo haala en mbirino neɗɗo sana haaja janggo muɗum gasa handen hani fiide dabare
sakiraɓe on keeɓi faamu yoɗum Oumar Waygallo e Mamadou Sama Sekou nenno soɗon jiiɗi ɓeydirade faamuɗon mbawi ƴeeɗo ɗi kabaruji fuɗdo e helloji amen facebook et twitter fa dokkon ko woni hakkillaji moɗon du oɗon mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jeɗɗi enayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jeɗɗe enayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi Faransi wo fili hitande 2013 lallininde gube njogi le bamde kabode le saha leydi meden di be idi jati jibude ko jibi no dun yo hala Nicolas Normand kejado Faransi kiddo le leydi Mali hakunde hitande 2002 yade 2006 o kananke kiddo gonnodo bete Kenya invite Afrique do RFI holiti deutere mudun heere no dir le grand livre de l'Afrique o hayfi Faransi hokkude kidal humini be feccugo leydi Mali ndi fabe durdin famu kedden Oumar Way Gallo e Mohamed Samaseko
de do tongande kanko ambassadeur kiddo leydi Faransi li leydi Mali noddirte Nicolas Normand o holiti wiide armée française wakande ngarno habad li leydi Mali so be noddir hore mabbe Serval e mbawno sakkade gube jiati ko be de ko wi Faransi jabay jingini be kana jingenete
la France a cru
leydi France ndi meli non sendude gube kaptoje mojube e bombe be ngadi yogabe kinibe politika ku yogabe dun terroriste en kapiti be leydi France jiati ngadi be do gube de den emnela wono inde mabbe be do budda ben jiati be adar mudun na famdi hakunde keddibe be yo gudrabe en lurdibe ifugas be do woni ko totta ngalure kidal sagal mudun talkuru aljendu sinyinama talkuru latindu sababu gubangal e leydi Mali ndi fuf poti
que sorte avec l'état
o do ambassadeur français kido o holitiwde kaldal e kawral alanziri ngal du won jinganabe li hen
le problème de l'accord
de talkuru aljendu yo totti sembe sanne kala gube sinyinbe dun ngal batte mudun gube ngana fi gudrabe en kuli gor fuf dun bami kaborde gube do fuf na juk kaborde fa hande nanga ko witti ala modo bangal wadi ndena hu der region
mobilité dans la région
o yi fatit ala di mali di kebene jogal wajid sina beti politique kiddi nangele hen misal sa bami dow leede le de mali herindiri de
ugana
leede ganandi yu misal lobbo sabi amiren be ala kedure semba mun en denno en baaw jaati nyeminde be do
mitite le wiide il hitane 2015 kaldule ko rangal sinina ka fa hande taba dengal tidi sanne tawedi wiide wakkati fu botu jan ngada do hen
leede france ndi wala ku wala fu ko wi ta fon di hay fangoji ka hedde gubal se mangal nan ngal holliti wiide ambassadeur france ki do halaji mudun di jaadata e gongaaji gonno le on wattu e wi horebe gubal aza wadangal o kananke kiddo livre mudo o tan yid adnaaru ndu fu anda gawo takamba ko nodde teno le yambereji fu ana fandi ko neno ana wondi e lalude joni fiobe gaci takamba ko liti wid ana fandi ko noddete le yambereji kurtunguji e lamburuji le dubi cakitidi de hakilo himbe yogabe lontobe neno lontobe woni ngala joni wasi lontobe gondi wasude hebete dun sabem bini uyto gol sembe takamba an ko kejaado ame Mohamed Lamine Cisse hebini en iude gaawdo faji tangu marawa galo Mohamed Samaseko
ido jimi ila darnu sappo e jeyoba le lamu songoy ibnu dire takamba so di bami fadin jimi tan jamarnde fakkilaji muden naytirto ni sa halliti di takamba ido wonde e yardi tiangal nyaloma hande le region gawo kanko noddete isa touré o yon jimono le gubal ngal ino dirta super 11 gawo kede ko masifido hen
gagawga artist takamba fulatun kebal artist ko mudun na darani am sadaji mudun den su yalti yambereji dawla e kanyi lamburu kambe jati lando tahiroji yala dan ko kebi ha ka bakar juno dum do wala fay goto no tata be le yambereji di fay yotti nokku hande o kay pamdi jati na galura gawo sabi fay mbudbe kawata
nyalom hande na fa yimbe len jambinobe dido jimi duma mayga kanye yahya mbala wakati fur atawan jodaaki kanko noddete ablay bokuma o wi lomtaw be do yimbe le du newaaki
les grands virtues
artisan mobe mobe be na ande dangal takamba do hono sadu mayga en ashawal ma agu kana en ke bali fe yimbe le mobe jukitaade golleji mabbe di
préparer la suite
isa mayga goto en jimono le gubal ngal noddete super 11 gawo o holliti wi nyalom do ko lati dido titallaji ko heewi sukabe fur ko sina takamba
gere go no ganyo
heba na be do en gida so na kulle kese de tawane takamba o bila ciwa mun do han hinade dum dikina ta ko fuita guji e jande takamba waji binta gati jon itan en gidi famina dum dido gati di min kawri mun dum ka haddali min tinike fa hande e tawangal amen gati takamba
wushe takamba dire
micciteden wiide idum le jimi fina tawa le region gawo o wajibi tan sina ƴeewe yalla hum haani lomtude be do yimbe le honno wo haale en biiri neddan haani tinnaade fati fina tawa muudu ya so dada dum dun ko Mohamed Lamine Cisse hebinimi gawo
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
kabaruji pinde leere jongaaji meden en puddira gaaw cercle en songo sukabe hewbe tagitaama wede heedere won e mubbe le commune wata guna e wi directeur technique chez comme gendindi ko yaata sukabe sappo e joyom be limtata le yontere fu iwde sappo iwde lewru janvier warde handen be heedere woni e mubben hora jusudu docteur ondu hayfi sarabe wiide wi ebere yebare won e mubben kanye rafi tewtude faamu ko nen ko sukabe kani darannirede kawrital waddi alal bar yabbina nday yam fulila do hay don habugol e hewugol prodi ngaji kany en nawtorogol mudum bongol le damaje fanda kawrital gal fa hawlbe hen be kolite torraj e kulantereje ngatta ONG Garas Mali dalani don do golidal pinide hejabe bale kanye en non kanye hejabe daman kobe kawri e kawrital gal ko yaata rewbe chapan en jeego yuube cercle ngaji to minya yoro so isan an gonde holitede no furnoji be nodirte foyi ameliorer di moinirte dum fuddi altinere yabbe de wi jangi nobbe nawtorogol foyi ameliorer ana buita tampiri a e almusa dagalle kany e tabigol ledde bongol projet Ahmed Itti almusa de jande sekirablo kadu di kabaruj ka kedde hedar yewtere sukabe de ana wodi wassalam We'll be right back.